www.legendsmusic.com.
Aisho mandi Global food top a company no Messi KT Kachola Miss Poya
Mosh Okay the roaster
Baba Mugalu ile limota Machiko chikala likomu Nani luwe mwana kena Yaka nitusa kwa pata Baba Mugalu ile limota Mandu Machiko chikala likomu Nani luwe wana bakana Yaka nitusa kwa pata Baba Mugalu ile limota Baba Mugalu ile mandu ya Nani luwe mwana
Mwana
Usike wabula ya mwanayo
Mwana
Uka kutusa kwa pata Mama nyando yao Mama kulano yao Neva ukava nilifulai Neva ukava nilimuta Inge usina mwanayo Hakuna kakubala Baba Mugalu ile limota Machiko chikala likomu Nani luwi Mwana kena
Yaka nitusa kwa pata
Baba Mugalu ile limota Mandu
Machiko chikala likomu
Nani luwile wana bakana
Yaka nitusa kwa pata
Baba Mugalu ile limota Baba Mugalu ile mandu ya Nani luwile mwana
Mwana
Sifumuli kafela
Kono niketile wena mwana kefela
Sifumu senu natasi kafela
Se akuna zika zidi nata manifasimo Nge mupila wa mwana keo
Baba Mugalu kisa wana babona
Kubata bufumu ya
Mamula batukuli wafume
Kubata bufumu ya
Baba Mugalu ile limota Machiko chikala likomu Nani luwile mwana kena
Yaka nitusa kwa pata
Baba Mugalu ile limota Mandu
Machiko chikala likomu
Nani luwile wana bakana
Yaka nitusa kwa pata
Baba Mugalu ile limota Baba Mugalu ile mandu ya Nani luwile mwana
Mwana
Chiko chikala likomu Nani luwile mwana kena
Yaka nitusa kwa pata
Baba Mugalu ile limota Mandu
Machiko chikala likomu
Nani luwile wana bakana
Yaka nitusa kwa pata
Baba Mugalu ile limota Baba Mugalu ile mandu ya Nani luwile mwana
Mwana
Mafuto pa company no Messi KD the best rapper Kachola Miss Polo Motion Rockstar Jabwe Sky Bread Why Quest I see you Nembwa Story of a beat Mwata Mpungu Brian I see you Kuku Vayamba Jimmy Mona Gambo Chinga Kailu Sibuka Kieo
Another KT production Sesheke Music
Sesheke Studio
Get ready for this.